odon jokki heda gol dande fulbe do fewa fulfulde komi woni cerno modumba en jokkan yewtere men ko fati e lural dental leyde hirnage afrique dental cediawongal no okki mali burkina faso e niger lebbi jeegom kadi ngam waylugol pellital mum bassirou jomay fay mo senegal e fornyastimbe mo togo no immina ko yewtida e leyde tati joni yiltoden e rogere men didabere jokkitoden yewtere den enen e hobbe men ben ide wondi fahin e docteur Abdou Ba hertordo dente hakuleide gila Dakar e Aliou Diallo jende yankejo darani do firtugol sata kumpite fenandeje no wi e fact checking docteur Mahdi Aboubakar Abba tawti en ka rogere didabere do docteur Mahdi mi yettima
ngadela usoko salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ko an ardi département gandal dawro ka dudal maungal Modibo Adama mo yola dun ko Nigeria fofuma ka rogere didabere do en yewtan ko hasi wonude batte yaltugol de leyde AES ka dental leyde hirnange Afrique docteur Mahdi ECOWAS o ki leyde AES de lebbi jeegom ngam yo de waylu pellital majje de heddo e der dental gal dun ko dun woni gal dental hakku leyde wal bi olma yedun
e chaddu masina la sure ngam o ECOWAS usta sattungo do to be yidi be narra be lesse do to be sattini bolle se do dillan walaari ko Nigeria man ay wakkati soja jabi to jabi laamu wala soja okkitata laamu be koydu abata da jabi laamu do duubi jeewi wadi be o mayi Abdou Salam jabi laamu ha Nigeria do Abdou Salam ko wosi dum duubu pal o taski siyasa aje wato ngam man na hunde jema gotel be suttata goddo be lamina ba mo soja arti borti ha Niger benanta Mali benanta Burkina Faso bo ayata wartira mabiya mo warta shugaban gasa wadata ko be arti be borti mo borta mo o dilla ngam man soja taskalla mo be hakkilo ngam man ECOWAS be hokka lesde do wakkati kimmini dum wakkati juddum sabe taana be waadi wakkati sedda be hokka be duubi tatati on hokkita on tabbi di takarta duubi didi duubi didi do to be hokki be soja mo famtan soja mo deeter soja wadar siyasa be hakkilo wato hokkutugo laamu siyasa do laamu on kuje on kashi kashi number 1 be wada constitutional conference number 2 be jona be ko siyasa number 3 be kafa political parties number 3 be wada zabe de nen number 5 be hunna be ayi abiyata go do wada lufarde lebbi jeego lebbi jeego famdi
Aliou Diallo ko Bamako jodida ada hayni ka Mali Niger Burkina Faso wayli darande mum wontita e der CDAO
aywa mi da andi tan tik Allah kono do faabe ngartani am tiidi tan de li laamuji de ayati ngari ki kolliti wiide de nana jil fotobe e li gisu ma yeltu ke diawo taabi de briski hebe taabi di koyde kurde mi milali ta ke diawo wa wadde mejato faabe ngarta ka te jonga ta mejato ko wari laataade ni laataade mejato hono watte yalla de espace na tiidi e laa wadde ko adisi tawe baa gulbibe kono ko yati yaade hono commerce e na wala ko nandi hono muudi en tiidi leede ayes be hadmo ana e leede cedi awde leede cedi awde ndi hadmo ana e leede ayes ende
docteur Abdoul Ba arma lesde den tati yalti e dental gal holko saati wonude batte dum hay si tawi en nani wonde AES fawata leede dental CDAO visa
jarama ko zamdal himmugal kono haade den fo ko be holliti ko kambe leede le tati de wadde liberté nata yalta bibbe leyde le CDAO dum don wawata wonirde no be inniri ni sabu so tawi kambe leyde de be yalti officiellement CDAO on tuma wona dereji CDAO nyawata be kambe kadi be wawata wiide ko dum do wonata hakkunde mabbe leyde CDAO dum wonata hantin ko accordji kesi nanondiral jewtondiral hono be gollondirta dum fudda jabeede andede foti ko gollondiral nata yalta bibbe leyde de wala ko faati economy wala ko faati financement sabu da andi kambe won leyde le CDAO ino rendidi e muel kalitaji woni money france CFA o ha joni be innani be yalta demwa aywa sen ari non e batteji di ganduda ino battina yaltugol mabbe gol e der CDAO e ko faati fedde CDAO tawi de do leydeele tati yalti ummade CDAO gonga dum do moddanaani CDAO fedde CDAO sabu sedeyawo woni ECOWAS yahatno ko wawde rendinde leyɗele ɗe ɓe nattindira faggududi leyɗele ɗe heɓa ɓamtare ɓe waɗa ndaɗɗudi faggudu infrastructure ngo annduɗa ina humidira hakkunde leyɗele ɗe naata yalta o e nawde piiji e otoji mum e laabi mum e terenji mum fof ɗum ɗon so tawi ɓe yaltiɗo ɗum ɗon battinat e CEDEAO battale ɗe moƴƴani saabu ko ustare wonande CEDEAO sengo wongo ngon so tawi ko batte ko heɓata leyɗele tati ɗeɗo siɗa yalti CEDEAO eɗen gandi ɗum ɗon wonata ko weeɓani ɓe e ɓoɗo waktu joni saabu kamɗe leyɗe tati ɗen fof hande hande o ko leyɗele uddiɗe e laa e maaje ɗo ɓe heɓata poor ɗo ɓe nattinta walla ɗo ɓe yaltinta jeeyeteɗi maɓɓe e jokkodira e yaasi ko maɓe wallodira poruji leyɗele CEDEAO wano Sénégal wano Guinée wano Abidjan wano Cotonou walla Benin ɗon ɓe ɓaarotono ɗum ɗo noon hannde ɓe uddima e nder ɗon leyɗele ko akkuraji goɗɗi watten hakkunde mumen geɗel ɗimmel ngel ɓiɓɓe leyɗele tati ɗeɗo so tawi kamɓe ɓe yalti ummade CEDEAO goonga enen afrique tengti afrique hirnaangi ga fof renndooji men ɗi koko naattondiri ɓe woowi jahondiral hakkunde maɓɓe kono noon no ɗum wontirta caggal yaltude nde ina waawi baylital waɗa ɗum ɓeyda sattande ɓe seeɗa kono en nganndano ɗum ɗon waawata wonirde tawa oɗo waktu jooni ina woodino scénario ji ɗi annduɗa ina joorta walla ina soyna ina waawi wonde so tawi ɓe yalti ummaade CEDEAO définitivement
docteur Madi an kadi holno njiirɗa ɗe heɓɓitanɗe leyɗe AES wiwde ɗe jokkan udditukki keeri maɓɓe e mana ɓe fawata yimɓe leyɗe ECOWAS ɗen visa
to ɓe maɓɓi tan booda maɓɓe fo op african population fine an good ɓe haɓdi ɗo bo kamɓe ɓe hoosayde haɓre man yiɗdi masin amma bo lesɗe luttu to ɓe waɗata bannin kamɓe ɓe ñaaman bote man ma ɓuran lesɗe ECOWAS man ngam to ɓe maɓɓiti booda maɓɓe ɓe acci ɓi koye africa wara ay holli ɓe ɓuri suga bannga san lesɗe luttu ɗum je hallini ɓe wi seto maɓɓi leddi maɓɓe ono noon feƴƴi bo wala illa ma gabaɗe abutugo maɓɓe ECOWAS ngam inaane ma ECOWAS ɓe waɗi hunde ɗiɗi haala luumo harka visa ɓe nanta harka sojaji haala jonde jam to haala jonde jam bo jotta sinna ɓe narray soja o ngam man soja taa harka man gabaɗe aɓe soja lesɗe ECOWAS ɓeɗo joɗa jonde maɓɓe ɓeɗo bo joɗa jonde maɓɓe illa man ɓurata wiyata haaje ko jidata nane ma ECOWAS naɗo hokka lesɗe ɗo ceede ba